Yo, yo, ah. So, so, so. So, at your hook brief.
Yeah, man. Nilisikia wanatwita na jitia uso. Walai wanajitia uso. Niko stress we are kanji na die some more. Walai mina die some more.
Nasi deal na ma pro, mina deal na ma bro. Situ na glow, endelea tuku grow. Uwezi tu blow na ma form za bafo. Yo, ukipiga boni mangumi tuna throw.
So, acha tuku brief. Speak less and less the beef.
So, so, so.
Tuli wacha waki grieve. Witness can make the king.
So, so,
so, acha tuku brief. Speak less and less the beef.
So, so, so.
Tuli wacha waki grieve. Witness can make the king.
Super vicious is the kandizali wakutafuta maziwa. Kinyonaga kitu jwa nimelipia ichalipiwa. Liniambia kichele fast ikakula na ikulipiwa. Na itabosa bosa na shanga uko kaze unakatiwa.
Mokoro wakukopo kwa basi kulelewa na good behavior. Ona taka vitu tamu wapo nona VIV. Bro anajifanya na BF tunambaya bia pia. It's a new year na vitu mpya dona patia.
Mistari mingi sezi batisha julisha fail kukest. Libarikiwa sasa kidita ganja ria rensi. Vyali nita mika jipanga joku meka messi. Raisi niandike bambe shika simu yoni kesi.
So, so, so. So acha tuku brief. Speak less and less the beef.
So, so, so.
Yeah, yeah.
Watch out, we grieve.
Hard one. Witness can make the kill. Siski kitu nko poor decisions. Vitu mejone ala bruche ze brikicho. Niko exilo, boss ya nilza brikiko. Haram pia criminals, speak equal. Niko na balls, ya ni ma KG. Uko na rolls, hatuko the same league. Niko ready to blow, to a safety pin. Niko na green edge, cheke sheni kupin. Bea kidney itaisha nduja una akili. Usani itaisha nduja una shili. Sinyanya vitu mguwa tunapile pili. Pili pili, skili.
Nilisikia wanatwita na jitia uso. Walai wanajitia uso. Niko stress we are kanji na die some more. Walai mina die some more.
Masi deal na ma pro, mina deal na ma bro. Situ na glow, endelea tuku grow. Uwezi tu blow na ma form za bafo. Ukipiga buoni mangumi tuna throw.
Ipese na kipimo mui kunyaka milo. Ndenga na si imbo mui tika mali uko. Shift za sifo hii mchezo inakebo. Mwisho mwisho na my people. Hizi vitu nduwa illegal. Papapa, ulikuwa yuka nipa yo seska. Fast man, nimesaya litunda na Tesla. Chain man, anaikano tatani ni peddler. Sin man, kwa vimbayo tatani ni Sinland. Na jiko jiko hanza kimbuki ni teki na kurao. Na kahipo mini silly boy, na kukapako. Na finya finya na shika nipo na itapa na mado. Na cheza kumano na kichele ni hapo na maplo.
So acha tuku brief. Speak less and less the beef.
So, so, so.
Tuli wacha waki grieve.
Ati.
Witness can make the kill.
Instantly, aliletewa gram. Daily bread na itafutanga kani mejam. Cheza na mtu mwingine si mi sister. Legezi ya celeb mwingine si mi sister. Mrako kama kawa kani mtaro na chawa. Mrocho yiko sawa. Rapa na mchafuata kwa mtaro na shawa. 9 to 5 kazi ni ya kukata mbling. Baby boy mepotelea kwa matako G-string. No excuses ni talanta bila kiro. My own choices ni asanta bila kilo. Moja yetu apige magoti inaisha 1-0. Bas ni ya nini na huko ready me kill.
Nilisikia wanatwita na jitia uso. Walai wanajitia uso. Niko stress we are kanji na die some more. Walai mina die some more.
Masi deal na ma pro, mina deal na ma bro. Situ na glow, endelea tuku grow. Uwezi tu blow na ma form za bafo.
Yo,
ukipiga buoni mangumi tuna throw.
So, acha tuku brief. Speak less and less the beef.
So, so, so.
Tuli wacha waki grieve. Witness can make the kill.
So, so,
so. So, acha tuku brief. Speak less and less the deal.
So, so, so.
Tuli wacha waki grieve. Witness can make the kill.